iyo kitaabki ninka uu suhaayo ashahaada been lahaa uurtana dabaayo axdi iyo kitaabki ninka uu suhaayo ashahaada been lahaa uurtana dabaayo
Here you go.